mutule ata tutese namwe munawa yebilowozo kano katyaba katuli mukusoberwa endwadde katingazi wanisa matanga abalala tebazukuka mwebeba kechiro uchabakaze na bebizibu webikubya abantu endwadde kwe kuita wone zinyweza obulwadde bwa pressure butumalawo mate tumanyi chitulya tulibubi mukeberwe batata temutuleka mufatuli batonga bagamba talwadde boga tako kansa chiri chitia mubatona bakulu yejilisa chino chitalo kubala baberu senku mulitunga na yelu chayera ganoga kompola gakubye kusanya pressure zikongo bazabantu kokolo womu vienda chapoze kubatulie binyewa vya mashini katie chencha tuliobutwa lanchi neja obutwa netumudamu echa kulo enja ulote wali mwemu kale musike na yechitalo katiku womerwa ndaba kwemula mwa mulia muomerwa na ye musibula emyaka na bwejiwela tejiswaba bamulia nyama mujikendeze obulwadde bwa pressure butumalawo mate tumanyi chitulya tulibubi mukeberwe batata temutuleka mufatuli batonga bagamba talwadde boga tako kansa chiri chitia mubatona bakulu yejilisa chino chitalo kubala baberu senku mulitunga na yelu chayera ebyo ngabi tulibubi muulire no kuzulo musawu kukanira kubaba fereba wamba babula kawondera neba kubabula ti eye mula gotebeleza na yela yefunira balwadde be na janjaba obufere tebukira mazima amanyi tulwanyi sekala bafere mubantu jetuva tulabye chitalo simu byalo simu butauni obujama ye mulilano asoka sibu yonjo katule mozogerako obutimba bwensiri bufuba mukene kusibaba kone na kukamula butunda olonga malaria waga era katirumbere kalisa mazimo tundo cha majine mutagalia na yene mugula mu chips na ice cream abantu obula mugweba wayo mukuwanyi siganya neba funofa omulala ya jula gana wazo yena nikirira talia tanywa amabanja gafuse misango ebintu byebyo nabiri mulusubo omulala sente ya zewala ngele chigendele ruache kugula taka babuwe ya tomela bafele teyalifuna choka sente nebazilia omulala makabwe buzibu gatabuka tabuka baba bayomba bane kumulimu wa jule bizibu olwebyo byonna pressure nezijja kokolo wekimu mbali mu bantu sukali nensiko zibwadde mazima ebintu byetunywa mu kuwomerwa nga tusanyuka kale byebituzisa yadde babiranga benyumiriza kyokka mwana tubikira ddala kwetugatte ebirime byetufuuyira ate ne tubirya tuli mu kagunizo ffe wano twali basaale mu kulwanyisa mukenenya ate wuno yazze buto ekibalo bwe babala bwazzeemu okututigomya era kuno kusoberwa kati bamulekwa baabali abagenzi nabo bakuze ate si musango tebabunoonya wabula babulira aluta kontinyuwa tukyalwana feeyo ye moto yaffe buddo namwe mutwegatteko tulwane twekebeze temutuula baana battu kateeyanira mulujjukira leka tubazzeemu essuubi naye tetubaleke nga mutiribira okwekebeza nkubo ddamu omubiri gwo bagukebere kikuyambeko leka kulunda lumbe nga tomanyi zibu omutima bagukebere omulabe bw'omutegeero mulwanyisa tocawana kale kwebuzabuza kuno kusaasira eri abalumizibwa mugume tulina mwera tubaagala tubasabira temutya temwenyiwa manyi mugasa era mukyaliwo kati tusiima mmwe bambya bayambyeko kibiina oba basse kinnoomu katonda batuweere emikisa kuba mujjanjabyera mulijjukirwa